zange bantu banaffe bakaye nnyo bajjudde obukyayi twava fenna okubeewuwo mukama nga tujja eno ku nsi twali bubbo na wadakamu mukama ke twalina naye kati banaffe bafuna ensimbi ne bagaggawala nnyo mu kifo ky'otuyamba batuzabuza mabega mukama taata atasasulwa abo bantwala
tawuza omusango gyendinabo
mukama taata
mwanira
omukumi atasasulwa abo bantwala
tawuza omusango gyendinabo
mukama kangume nti gonobanga okulwange gabanzinza ababi gwalagira amazzi ne gateeka n'ensozi ne zikka yamba bano batujju nnyo baagala kunemyansi ekinkaabya kibawa essanyu emirimu bagituwa naye bubeera butego batunyweza entega obeerangawo mukama n'otuyamba gw'omutonzi mukama taata omukuumi atasasulwa abo bantwala mukama taata
mwanira
omukuumi atasasulwa abo bantwala
tawuliza omusango gyendinabo
ndundalengera bafuna mitwalo zenfuna lusanvu balwana naba binzijeko kola nnyo naye nfuna mpola banekiikamu ne bwe ngula kagaali bakatega emipiira bagagga naye emibiri gy'abaggwako ennugwe bakambula nnyo kuba nnyo nkole balwana nsire emabega mukama taata
mwanira
omukuumi atasasulwa abo bantwala
mwanira
omukuumi atasasulwa abo bantwala
tawuliza omusango gyendinabo
mukama taata
mwanira
omukuumi atasasulwa abo bantwala
tawuliza omusango gyendinabo
mukama taata
mwanira
omukuumi atasasulwa